nentombi ilalanga tshela ukuthi isiqome kamkhize angithi mina ngitshelile ngiyayifuna le ntombi ilalaza lithi kimi isiqome kamkhize kodwa
Zumba, papa, zumba, papa, zumba, papa, zumba, papa.